Namaste.
Ati taito esa bati. Wananda kupari beautiful ya. Babusuma wa, you know, easy. Mandimba.
Alphabet bitch.
Bakshini we.
Nagako. Nagako.
Hey. Kumu isu wansi beauty ya chifiadidwa. Not sure that he made the food to padidwa. Beauty ta inonesha tibagi laundi. Tayaba wino ya inakuisa pagi laundi. Nipu a man's daughter but beauty. Nifulu fulu wansi baba guilty. Mubidi weka weka feni billboard. Kona pista wansi ralomba pini kodi. Menshwe shubika ma spicy. Inachore fini mboneka nice. Kuwamisha kwende chila na rich kidi. Wansi wambo na palesa ni speedy. Bela namba thinking ati nitireja. Kansha kufu bila kwesu nipulesha. Pie 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 na isala. Nololi puwa beauty pata isala. Ni beauty by nature noti fya kupanga. Nolo kuingisha mwifiku fya kukanga. Umubili shepu finger coca cola bottle. Wethi andine nileso waishi watoto. The beauty by money. Lotion nolo perfume naturally ane. Kuingila motechum. Umubili shepu finger onion. Kanapita wose bababa odon.
Latest music.com.